music on DavePlay.com. Music on DavePlay.com.
Nishike we utanichafua basi toa leso jifute jasho ta kama kuna jua toleka
jifute 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 jifute
ukichoka kushoto jifute kulia we
jifute jifute ayo jifute jifute
ayo
jifute jifute
fire aludiche shule
ah ejivo hu ah ejivo hu.
Leta mambo.
Doni Fungwe nasalimia mkubwa Fela.
Kofo ya gani?
Shavatwa bamu. Yati na ngengele.
Comic Slicer.
More music on DavePlay.com.